Prezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ono yatadde omukono ate ku mateeka asatu agayisibwa Paalamenti gye buvuddeko era nga gafuuse amateeka amajjuvu nga galindiriddwa kussibwa mu nkola ku tteeka eryasoose erya Building Control Amendment Act 2025 lirungamya okuzimba ebizimbe mu ggwanga Uganda, so nga Mortgage Refinance Institutions Act 2025 lirungamya okuvujjirira okuzimba amayumba mu nkola ekibanja mpola era ng'etteeka lya Valuation Act 2025 lyo lirungamya okulabirira omuwendo gw'ensimbi oguggibwa mu bintu ebitundibwa. Etteeka lino erya Valuation Act 2025 era lissa ekitongole ekirungamya ababalirizi b'emiwendo gye bigulwa n'okutundibwa ki Institute of Certified Valuers era nga kye kijja okubanga kiwa satifikeeti ebirungamizibwa mu kukola omulimu ogwo. Enteekateeka eno era egendereddwamu okuyamba eggwanga okufuna okubalirira okutuufu okw'emiwendo gy'ebintu ebitundibwa n'ebigulibwa gavumenti n'ebyobwannannyini ate okugeza omuwendo gwayika ettaka ebirime n'ebirala ebisangibwa mu ttaka naddala nga gavumenti eryagala okuligula okukolerako emirimu gyalyo. Ensonga ennongoosereza ezaakolebwa mu tteeka lya Building Control Bill lirungamya okuzimba ebizimbe mu ggwanga era liwera okuzimba ekizimbe kyonna awatali pulaani era liwa ekitongole ki National Building Review Board obuyinza okumenya ekizimbe ekyo era ng'etteeka era liwa ebibonerezo ebikakali eri abantu abava ku pulaani yaweebwa. Ng'etteeka lya Mortgage Refinance Institution Act 2025 lirungamya okufuna amayumba naddala agasulwamu ag'omulembe mu nkola ey'ekibanja mpola ate mu magoba amatono ddala ligendereddwamu okusobozesa bannansi okufuna amayumba ag'omulembe era okulongoosa ku by'ensula. Yamyuka ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akekenneenya amabanja ga gavumenti Robert Migalde agamba nti etteeka lino lyakusobozesa abantu abaagala okufuna amayumba ag'omulembe ku kibanja mpola ate okuwona okubinikibwa amagoba amayitirivu. Omuntu abeera aweereddwa ennyumba asasula mu nkola ey'ekibanja mpola okumala ebbanga erinaba limuweereddwa era erimulambikiddwa banki enkulu ey'eggwanga Uganda nga lipoota yakolebwa ekitongole eky'eggwanga eky'ebibalo ki Uganda Bureau of Statistics yalaga nti Uganda erimu ebbula ly'amayumba ag'omulembe agali eyo mu bukadde bubiri n'ekitundu ate era bannayuganda ebitundu 98 ku 10 abafuna omusala oguli wansi w'emitwalo 19 buli mwezi bano tebasobola kusula mayumba gali waddeko era nga y'ensonga gye bagamba nti yegenda okusooka nate okukwatibwako okulaba nti bannayuganda basula bulungi.